Umshumayeli 12 verse 1. Futhi khumbula umdali wakho emhleni obusha bakho singakafiki insuku ezimbi ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Verse 2. Yebo lingakabi iminyama ilanga nokukhanya nenyanga nenkanyezi namafu engakabuyi emva kwemvula. Verse 3. Ngalolo suku lapho abalindi bedlu beyakuthuthumela amadoda anamandla agobe abasilikazi bayeke ngokuba beyingcosana abalunguze emafasteleni bafiphazelwe. Verse 4. Iminyango ivalwe esitaladini lapho umsindo wokusila uncipha umuntu avuke ngezwi lenyoni izintombi zonke zokuhlabelela zithuliswe. Verse 5. Nalapho abantu besaba imimango izesabiso zibe sendleleni umalimondo ukhahlele intethe itotobe izithelo zesihlahla sekapari zingabe zisaba namandla ngokuba umuntu usendlini yakhe ephakade nabalilayo bazulazula esitaladini. Verse 6. Yebo lingakagqabuki igoda lesiliva nokhamba lwegolide lungakaphahlazwa nembiza ingakafi ngasemthonjeni nesondo lingakaphuki ngasemgodini wamanzi. Verse 7. Uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Verse 8. Izeleze usho umshumayeli konke kuyize. Verse 9. Futhi ngokuba umshumayeli wayehlakaniphile wayefundisa abantu ukwazi wazindla waphenya walungisa izaga eziningi. Verse 10. Umshumayeli wafuna ukuthola amazwi enamisayo afanele ukulotshwa amazwi eqiniso. Verse 11. Amazwi abahlakaniphileyo anjengezincijo nezigaba zawo zinjengezipikili ezinamathelayo ephiwe ngumalusi munye. Verse 12. Kepha phezu kwalana ndodana yami mawuxwaye ukwenza izincwadi eziningi akunakuphela nokufunda okuningi kukhathaza umzimba. Verse 13. Nakhu kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke. Mesabeni uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Verse 14. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi kwahlulelweni kanye nakho konke okufihliweyo noma kuhle noma kubi.